your template.
Now this girl got no talent, over his iPhone.
Your template.
We get famous, many us the number.
Your template. You're twerking for the tension now and then. Your template. Your template,
your talents and your talent.
Your template,
track, get fun, I remember.
Your template,
your talents and your talent, in the cafe'm gone.
Your template,
you get famous, follow you.
Having no talents and your talent.
Uzuri na akili, kaza akili kwenye uzuri, uwezi lala njaa. Uzuri na akili, kwa mzuri bila akili, sehemu za siri zitaumia. Uzuri na akili,
soma ukota na mpango.
Uzuri na akili, kabiri changamoto, msoto timiza malengo. Uzuri na akili, sipoteza shima yako, kumbania ndoto zako. Uzuri na akili, sipoteza shima yako. Uzuri na akili.
Uzuri na akili. Squeeze me kuadili. Uzuri na akili. Ukijongeza utaishi vizuri.
Your template.
Uzuri na akili, kabiri changamoto, msoto timiza malengo.
Your template,
your talents and your talent.
Uzuri na akili, sipoteza shima yako.